dusangire ijambo
ndabasohuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikoro ni yawe urakoze cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo nkuko byumvikana muri iyo ndirimbo y'umuhanzi Bwana Dieudonné Munyenshoza tugarukanye ingingo y'icyorezo COVID-19 mu Rwanda mu bihe bitandukanye twagiye tubagezaho uko byabaga byifashe mu karere k'ibiyaga bigari u Rwanda ruherereyemo ariko kuri iyi nshuro noneho dusangira ijambo yagumye ku Rwanda gusa mukina noneho kuki ku Rwanda gusa dusangira ijambo yibanze ku ngaruka iki cyorezo gikomeje guteza ku baturarwanda nkibutsa ko kugeza ubu ari cyumweru cya gatatu mu Rwanda hakizweho ingamba zidasanzwe zo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona u Rwanda ni kimwe mu bihugu byafashe ya mbere mu gushyiraho ingamba zidasanzwe mu karere ruherereyemo muri izo ngamba biboneka ko zakunze kugorana kuri bamwe ubutegetsi bw'u Rwanda bwakuyeho ingendo zitari ngombwa kandi gusohoka mu ngo nta mpamvu birabujijwe ingamba icumi zashyizweho mu ijoro ryo ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu y'umwaka iyi niyo yakunze kugora abatari bake abategetsi mu nzego zitandukanye uhereye ku rwego rw'umutekano igipolisi cy'u Rwanda gihora cyihanangiriza abaturarwanda ko bagombye kuguma mu ngo zabo muri gahunda yiswe guma mu rugo mu mugambi wo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya virusi ya corona ariko umunsi ku wundi ntihabura kumvikana abantu mu bice bitandukanye baba bahaniwe uko kutubaha izo ngamba za guverinoma y'u Rwanda dusangira ijambo ifite ingeri zitandukanye z'abamaze kubifatirwamo bakabihanirwa no kugera ku babiburiyemo ubuzima nkakubwira ko kugeza ubwo twateguraga ikiganiro dusangira ijambo mu Rwanda habarurwaga basaga ijana inzego z'ubuzima zemeje ko bamaze kwandura icyorezo cya COVID-19 anakwibutsa ko muri abo abasaga icumi nabo bamaze gusubira mu miryango yabo nyuma yo gukira COVID-19 mbere yuko njya kuri aba ariko ndabanza mbumvishe uko igipolisi cy'u Rwanda mu bihe bitandukanye cyakunze kwihanangiriza abaturarwanda bose ko batagombye gukeresa izo ngamba zo gukumira icyorezo COVID-19 murabyumva mu ijwi rya CP Jean Bosco Kabera umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda aha yari kuri televiziyo y'igihugu
cyane cyane gahunda ya guma mu rugo abatabyumva nabo dukomeje kubibutsa tubashishikariza kubahiriza ingamba zashyizweho zo kwirinda turabibutsa yuko kwirinda no kurinda abandi ari inshingano za buri wese cya gatatu gukora ingendo zitemewe gukora siporo hanze y'urugo guhagarara ku muhanda nta gahunda ufite igaragara kujya guhaha muri abantu benshi mu modoka imwe kudahana intera no kudakaraba intoki kenshi byose birabujijwe kuko bishobora gushyira ubuzima bwawe n'ubw'abandi mu kaga uwo tuzajya dufata ukora ibi bikorwa azajya afatwa nk'ushaka kwandura no kwanduza abandi iki cyorezo icya kane mu gihe umupolisi aguhagaritse irinde kumubeshya kuko ni amakosa gahunda iracyari ya yindi ku wa mbere ni guma mu rugo ku wa kabiri ni guma mu rugo ku wa gatatu ni guma mu rugo ku wa kane ni guma mu rugo ku wa gatanu ni guma mu rugo ku wa gatandatu ni guma mu rugo ku cyumweru ni guma mu rugo gahunda ku baturarwanda bose rero ni guma mu rugo kugeza itariki 19 mata uyu mwaka saa tanu z'ijoro n'iminota 59 dore ko naho hazaba ari ku cyumweru icya gatanu ushaka kunanura amaguru ayananurire mu rugo urushye aruhukire mu rugo ushaka kuganira nawe aganire n'uwo babana cyangwa akoreshe telefoni uwo bizananira burundu akarenga ku mabwirizi akajya kubeshya polisi twashyizeho ingamba zo kubaherekeza no kugenzura kugira ngo tumenye ukuri kwa burimwe abo tuzasanga babeshya bazafatwa bazafungwa ndetse bacibwe amande ariko rero abazafatwa bagenza ndetse ibinyabiziga polisi igiye kubafasha kuguma mu rugo no kubahiriza amabwiriza ibacyura iwabo maze ifatira ibinyabiziga byabo kugeza igihe cyatanzwe kirangiye ingingo ndayisubiramo ushaka kunanura amaguru ayananurire mu rugo urushye aruhukire mu rugo ushaka ko baganira nawe aganire no babana cyangwa akoresha telefone uwo bizananira burundu akarenga ku mabwiriza akajya kubesha polisi twashyizeho ingamba zo gukurikirana kugira ngo turebe ukuri kwe abo tuzasanga abesha polisi bazafatwa bazafungwa ndetse bafigwe n'amande ariko noneho nabazaba bari mu binyabiziga tuzabafasha kuguma mu rugo bubahiriza gahunda tubacyura ibinyabiziga byabo tubifatire mpaka iyi gahunda irangiye
mu gutegura iki kiganiro rero ijwi rya Amerika yanibajije ku maherezo mu gihe hakomeza kubaho ukutubahiriza ingamba za guverinoma mu rugamba rwo guhangana n'icyorezo COVID-19 ni ikibazo twagombye gusubizwa n'abashinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'izi ngamba ariko ntibyadukundiye reka noneho mbumvisha uko mu cyumweru cya mbere izi ngamba zitangiye gushyirwa mu bikorwa mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda bivugwa ko hari abanze kuzubahiriza bicwa barashwe n'inzego z'umutekano
harajyayo neza nagiye kumva urusaku rw'amasasu numvise ba amasasu atatu niyo yavuze ubwo nge mbiba ngombwa ko nsubira inyuma kuko nabona gutari njya kwitura mu byo numvise ntazi nuko bigenze nza kuzamuka n'amaguru nyamara kuzamuka n'amaguru sanga abayinzego za gipolisi na daso n'umuyobozi w'umurenge ni modoka iruhande rwabo haryamye imirambo ibiri n'abagabo babiri nabonye bishwe mpageze nabajije bamwe mu baturage ndabaze se babantu kandi abo bantu baryamye ahangaha baba bazize iki barambwira ngo aba bagabo babashe kurwanya inzego z'ubuyobozi biba ngombwa ko yatabitabara bahita babarasa urumva ko ngo uwo mugabo umwe ni umusirikare ngo bishobora kuba yacishe igisirikare yaje ngo ari kuri moto baramuhagarika mageze hirya ngo moto asa nk'uyihagarika ayivaho aragaruka abaza icyo bari bamuhagarikiye batangira kumubaza amagambo mbega nk'abashinzwe umutekano nibwo ngo yahise atangira we gushaka kubarwanya afata abapolisi arataronga kubita hasi ngo abapolisi babiri ubwo uwa gatatu we wabibonye yahise afata ngo imbunda ahita arasa wa muntu n'undi muntu waje aje arwanirira wa mudezanta nawe ababigenemo baba baramurashe mu by'ukuri uhageze abantu bose bari bahungabanye wasagaga abantu bose baguye mu kantu kuko abantu bose babonaga batagaranye nyine mbega bageze n'ubwoba
mu bakunze gufatwa baregwa kutubahiriza ingamba zidasanzwe za guverinoma y'u Rwanda harimo cyane abatwara ibinyabiziga bitandukanye uyu uvuga ko yaciwe ihazabu n'igipolisi cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali mu buryo atemera nabanje kumubaza uko yakiriza ingamba nshya za guverinoma
twayakiriye neza ariko hari aho tugera bakaturenga intwara imodoka mfite imodoka ushobora kujya guhaha abapolisi bakakurenganya mu nzira wabibasobanurira ntibabyumve
gute byakubayeho
yego byambayeho
dusobanura ukuntu byagenze
navuye aha ngaha nari ngiye guhaha ku Kimisagara ntwara imodoka kuko nagomba kuyijyanamo ibintu mvuye guhaha tugeze munsi ya Natarakomo barampagarika bangezeho arambaza igihe he ngiye guhaha Kimisagara mu isoko aratubwira ngo ntabwo bishoboka baduca amande
amande babaciye ni nk'amafaranga angahe
angana n'ibihumbi 25
mu guhaha hari ukuntu igipolisi gisobanura kikavuga kiti niba ari uguhaha agenda umuntu umwe ntabwo mwari murenze umuntu umwe mu modoka
twari babiri ariko twari twicaye dutandukanye ntabwo twari twegeranye natwe turabizi ko hari icyorezo cyadutse kibuza abantu kugenda tuyegeranye
mwembe mwari mugiye guhahira mu rugo rumwe cyangwa mwari mugiye guhaha ibitandukanye
twari tugiye guhaha ibitandukanye
mukurikije uburyo ari gushyirwa mu bikorwa biragoye biroroshye
biragoye koko hari abapolisi basobanurira ntibabashe kukumva kandi bibari ngombwa kugira ngo umuntu abashe guhaha muri iyi minsi
nta rundi rubuga mwashyiriweho rwo kuba uwumva yarenganye ashobora kubarizamo
oya nta rundi nimba runahari ntabwo nduzi
ubu ngubu mutwinjije mu buryo bw'imibereho igihe nta muntu wemerewe gusohoka nta mpamvu ifatika bimeze bite
uko mbibona twarabyakiriye yego ariko icyo twifuza turagira mujye mutuvugana nimba umuntu anasohoye imodoka babashe kumva aho agiye koko ntabwo abantu bose babeshya nimba hari n'ababeshya ariko tugerageza kuvugisha ukuri yego amabwiriza gushyirwa mu bikorwa nibyo birumvikana ariko bagomba kugenzura nabo nk'uko bikwiye koko bakareba nimba umuntu ibyo ababwira ari byo kuko babonaga turabona nta kundi kuntu twabigenza muri iyi minsi kubera n'ubuzima bwo kuba mu ngo
ahubwo se wenda uretse uwo mupolisi uvuga ko yakurenganije nyuma wakomeje guhaha warabyihoreye byagenze bite
urumva ntabwo nari bukomeze guhaha kuko nagombaga kubanza nkishyura biriya bihano iyo utishyuye ibyo bihano hahita hajyaho amande 10,000 urumva naragiye mpaha bikeya kuko nari ngiye guhahisha andi nagaruka ndishyura
nyuma yaho buragenda nta kibazo ugikeneye kujya guhaha
biragoye keretse kugenda n'amaguru kandi nabwo biragoye
ese ubwo byabananiye mu byumweru bitatu byikubye kabiri cyangwa bikikuba gatatu byagenda bite
urumva ubuzima bwaba bugoye cyane ariko kubera ko ari si yose twabyakira
muri uku kutubaha ingamba zashyizweho n'ubutegetsi mu mugambi wo gukomeza kwirinda ikwirakwira rya COVID-19 hari umubare ijwi rya Amerika itaramenya neza w'abantu kugeza ubu bari mu nzu z'imbohe bazira kurenga ku mabwiriza yatanzwe abo ijwi rya Amerika yabashije kumenya n'abanyamakuru babiri ba Afrimax TV ikorera ku muyoboro wa interinete n'abandi bantu bane abo ngo bari bagiye gutanga ibiribwa ku bakene mu murenge wa Remera Nyarutarama mu mujyi wa Kigali umwe mu baturage wahaye ijwi rya Amerika makuru bikimara kuba akadusaba kumurindira umutekano yatubwiye ko ayo makuru nawe yayamenye asanze abo bose bamaze gutwarwa n'inzego z'umutekano abanyamakuru se ntabwo bamenye aho bakorera ese bari barabwiye ubutegetsi mu nzego z'ibanze ko bazazana ibiryo abaturage bo bari barabibwiye
kuko baje gusura abaturage batakirizara bamenyesha ko inzego z'ibanze zitabaha ibiryo bibakwiriye abanyamakuru rero bagira impuhwe zo kuvuga ngo reka tugoboke abaturage tubazanire ibiryo
ese mu by'ukuri abaturage bari bakeneye ibiryo nk'uko bivugwa byari bimeze bite aho ngaho
abaturage barashonje ariko nta ikarike yashonje ikoze ibi n'abaturage benshi cyane bacucitse kandi bakennye iyo bahaye babaha icyo nyusu ariko bari batangira usubiye n'amagara ari bo yubahiriza wabonye na firigi mbari y'umuceri nk'akabuga ifite abana batanu ntacyo yabamarira pe
hari abavuga ko bari bapakiye firigi si imyaka nibyo
nibyo rero kiti yuzuye irimo nk'ibiro na polisi ubwo ubutegetsi polisi ngabo n'umurenge bayipakiye barabijyana babajyana kandi byakabaye ko abaturage barashonje leta yadahaye ibyo abaturage niba leta ibyo byayo ayibike koko hakaba hari umugiraneza ntibakagombaga kujyana ibiryo ahubwo bakagomba gufata ibiryo bakabashyira ku murongo bagatanga uburyo bahabwa ibiryo ariko leta ibijyanye none se niba umuyitanze ibigereranya abaturage wowe muyobozi wese twakubifunga ngo uzaza kubitanga ibiryo kibyihishije inyuma kandi ba nyirabyo urasigihije ukabijyana
munyarwanda ibyo byahozeho ntawabihamagaye none cyangwa sejo bishobora kubaho ube maso buri munsi buri mwanya
mu gihe kitarambiranye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rwahise rutangaza ko abo bantu batandatu bose batawe muri yombi bazira kutubahiriza ingamba za guverinoma zo kwirinda icyorezo COVID-19 RIB yavuze kuri Twitter ko abo bose bahuriye ku itsinda ryiyise abahuje umutima navuganye na madame Marie Michel Umuhoza uvugira RIB abanza kumpamiriza itabwa muri yombi ry'abo bantu
yego hatawe muri yombi abantu batandatu
yego
barimo uwitwa Muhirwa Innocent Valentin Byiringiro David
abo ni abanyamakuru
yego Mutesi Philomene Iradukunda Angelique Itanisha Andre na Muhereda Jamil
bahuzwa n'iki ko harimo abanyamakuru babiri abandi bakora iki
ibyo bizagaragazwa n'ibizava mu iperereza ariko uyu munsi bagiye ahantu mu murenge wa Remera mu mudugudu wa Kangondo muri Gasabo bagiye gufasha abantu ariko mu buryo bunyuranyije n'amategeko
ubundi gufasha abantu byagombye gukorwa bite
hari uburyo leta yashyizeho bicamo kugira ngo abantu bashobore gufashwa abantu bose bagomba guca mu nzego z'ibanze kugira ngo imfashanyo bagiye gutanga zigire kubo zigenewe ndetse no mu buryo bwateganijwe kubera igihe turimo cyo kwirinda COVID-19
bo rero ni ukuvuga niba mubyumva neza ntabwo babikurikije ubwo buryo
ntabwo bakurikije ubwo buryo ntabwo bakurikije amabwiriza nta n'umuyobozi babwiye uwo ari we wese ndetse n'uburyo byakozwemo ni uburyo bwashyira ku buzima bw'abantu mu kaga kuko nta bwirinzi bwari bwafashwe ku cyorezo turi kwirinda
mu yandi magambo si ubwo twavuga ko bakurikiranyweho cyangwa bakekwaho igihe cyaha
mu yandi magambo bakurikiranyweho gushyira mu buzima bw'abantu mu kaga ariko iperereza riracyakomeje kugira ngo ibikorwa bakozwe bihujwe n'amategeko ariko ugiye no mu ngingo ya 230 ndetse n'aya 231 na rimwe n'igitabo giteganyijwe hano mu Rwanda wasangamo ibikorwa bimwe na bimwe bakoze ariko biracyari mu iperereza iyi nyito y'icyaha tuzayihabwa ni uko iperereza rizajya rigenda rigaragaza ibikorwa byakozwe
kugeza ubu ngubu abatawe muri yombi barabarizwa he
bafungiye kuri sitasiyo ya Remera mu Karere ka Gasabo
bashobora gusurwa n'imiryango
ubwo ni uburenganzira bemererwa n'amategeko ariko muri ibi bihe byo kwirinda covid hari ingamba zagiye zifatwa kugira ngo abantu badashobora kwanduzanya ubwo nabo bakwiransenya kugira ngo bazimenye ariko ni uburenganzira abantu bemererwa n'amategeko
abanyarwanda barasabwa iki mu bihe nk'ibi muri munyarwanda
abanyarwanda ko amabwiriza yatanzwe mu rwego rwo kwirinda no gukwirakwiza icyorezo cya COVID-19 agomba kubahirizwa na buri wese kandi kutazihangaza uwo ari we wese uzashyira abaturage mu kaga anyuranya n'ayo mabwiriza
ndabashimye ku kiganiro muhaye radiyo Ijwi rya Amerika
murakoze
muracyatize amatwi ikiganiro dusangira ijambo abo turebera hamwe iyubahirizwa ry'ingamba za guverinoma y'u Rwanda zirimo naguma mu rugo mu mugambi wo kwirinda icyorezo COVID-19 kuri mikoro ya radiyo Ijwi rya Amerika muracyumva eh bagira ubusa Ijwi rya Amerika nyuma yo kumva ibitangazwa n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIBU yakomeje gushakisha maze ibona umwe mu baturage bari bahari ubwo abo bantu batandatu barimo n'abanyamakuru babiri ba Afrimax TV batabwaga muri yombi nawe nabanje kumubaza uko byagenze
bo icyabaye bazanye ibiryo byari mu gahiri gisi bafite n'indi modoka y'ivatiri byari ibiryo biri nko hagati ya toni imwe na toni ebyiri noneho bahageze batangiye kubwira abaturage ngo nibiyandike babahe ibyo kurya ariko nabo ubwabo babanza kuvuga ngo reka bahamagare umuyobozi w'umudugudu abandi babimumenyeshe ko baje guha abandi ibyo kuko hari igihe bahaje abaturage barabashakira barababwira ati noneho twebwe turashonje cyane ku buryo hano abantu ari imirambo iri mu nzu niba baragiye babitekerezaho ntumbaze ariko byagaragajwe n'uko bagarutse bazanye ibyo kurya guha abaturage kuko abaturage koko bashonje ubwo bahageze hashize nk'iminota nk'itanu hari umuntu w'umujyanama w'ubuzima haba hahuriswe amakuru ko afite inzego akorera ngo abahereza amakuru uwo mugabo bamwita Gasupari ubwo niwe bahise ahamagara izindi nzego hahise haza imodoka y'amahindira twahawe ku mpamvu z'isuku
yego
imodoka yaje irimo igifu umurenge harimo n'uwitwa Charles akuriye inzira gutabara mu murenge ubwo batangira guhata ibibazo b'abanyamakuru bo kuri AFIMAT TV barababaza byagenze gute kugira ngo muzane ibiryo hano mwazi mwabimenyesheje izihe nzego
yego
barababwira ati twebwe twanze gutaruka inzego twahamagaye umuyobozi w'umudugudu nubwo ataratugeraho ariko natwe twiteguye kutabifungura mu gihe umuyobozi w'umudugudu atarahagera ngo ahamagare amasibo agaragaza abantu baba bafite ikibazo bashonje ati kubera ko hari n'ibindi turi bujyane muri Nyarugenge turashaka kuza kwa amasite agera muri atatu
yego
icyo bakoze barababwira ati mwakoze amakosa ati mwemerewe kuba mwatanga ibiryo mu gihe mutigeze mumenyesha ubuyobozi bw'akarere baravuga ati twe twanze gutaruka inzego twaje dukeneye kurengera abantu bamerewe nabi kuko ubushize baradutakiye ntabwo twebwe twigeze duhamagara izindi nzego zo hejuru icyo twahamagaye n'umuyobozi w'umudugudu ntarahagera ati kandi mubonye ko tutarafungura ihema ngo dutangire gutanga ibiryo kuko dushaka guha imiryango 25 gusa yonyine
yego
ahubwo icyo gitifu yahise akora yahise akora kuri telefone tugiye kubona tubanahaje imodoka z'igipolisi zirimo abapolisi bafite amanyenyeri twe nk'abaturage ntabwo tujya dusobanukirwa amaranka haje pandagare ebyiri muri make
yego
batangira kwirukana abaturage aho ngaho n'izindi nzego z'umutekano zikera gutabara zahise zihagera zitangira kwirukana abaturage baravuga ati nimugende mujye mu ngo ibiryo bagiye kubibazanira mu ngo
byari nko mu masangahe
hari hagati ya 4:40 na 7:00 ntago narebye ku isaha ariko ni hagati aho ndabyibuka neza njye nari mpari. Icyo bahise bakora bamaze gutera abaturage siyasa gutyo bahita ko za modoka z'abanyamakuru na ya modoka yari ipaki ibyo kurya kuko yari hirigisi nabo bafite indi vatiri barimo bahise bayishyira imbere bayibwira ngo ni bajye imbere bagende ahantu bayerekeje n'iyi saha ntago tuhazi abaturage bategereje nyine amasaha era mu kirere.
Ariko se mukuri abaturage bari bakeneye ibyo biribwa nk'uko bari babibazanye?
Abaturage barashonje ibyo bita ku rwego rwo hejuru bari babikeneye ku buryo cyakora byagaragaraga ko hashobora kuza kuvuka n'ikibazo cyo kubirwanira bitewe n'ababikeneye ingano yabo kandi ibyo kurya ribikeye. Nicyo kibazo cyo cyagaragaraga nanjye nabashije kwitegereza nk'umuturage nanjye ushonje ariko utaje mbikeneye cyane. Ariko nkurikije abona habonaga bashonje kundenza nabonaga haza kuba imirwano njye ngerageza guhita ko nanabivamo ndigendera.
Namenye amakuru ko babafunze?
Amakuru ntago twabashije kuyamenya twaherutse babajyana ntago na n'iyi saha twari twabasha kumenya amakuru uko byabagendeye. Ubu natwe turi mu gahinda kuko abagira neza bari batugezeho bahuye n'ibibazo kuko ubonye inzego z'igipolisi zije gufata abantu zibatwara kandi bari baje kugarurira abaturage nawe nk'umuturage ntiwabura kugira ikibazo.
Ijwi rya Amerika mu biganiro byayo kandi yanavuganye na Bwana Gerard Nkubiri umuyobozi wa Afrimax TV maze we avuga ko abanyamakuru be ntaho bahuriye n'itsinda ribivuga ko ryiyise abahuje umutima ry'abari bagiye gufasha abakene muri Nyarutarama hazwi nko muri Banyahe muri gahunda ya Guma mu rugo. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko batawe muri yombi bagiye mu kazi k'itangazamakuru nk'uko bari basanzwe bagakora.
Ni groupe y'abantu bari bagiye gufasha abanyamakuru bacu bagenda n'abanyamakuru gufata inkuru. Ese abantu bagiye gufasha gute? Bajye gufasha bande gute kuko ni ibintu bisanzwe?
Niba nkumva neza abanyamakuru bafashwe bari mu kazi?
Bafashwe bari mu kazi nyine bo bari gufata inkuru ya groupe y'abantu bagiye gufasha.
Bari bafite ibikoresho by'akazi ku buryo babibafatanya?
Yes, kuko ni umukameramani kandi umukameramani ahora agenda na camera na microphone maybe muri bagi iwe yarafite n'umunyamakuru.
Abagiye gufasha mwari musanzwe muziranye?
Jewe ntabwo nanyiziranye nabo ariko urabona mfite timu y'abantu batandukanye ukuntu hano bagiye n'ukuntu bari bavuganye nabo uko ariko kose dufite editorial inkuru imeze tukayishyiramo cyangwa ariko uko ariko kose byari ibintu bisanzwe kandi byiza. Ni amakuru dushyize ko twabahamagaye nyuma yangaho na communication bakoze bari bamaze gukora mu telefoni yabo ntabwo twavuganye. Twagiye kuri polisi kuri Metropolitan hano i Remera
yego
njye na mugenzi wanjye turagenda turabaza baratubwira ngo baracyari mu iperereza tuzabamenyesha uko bimeze ngo mwitahire nta kintu twamenye so ntabwo tuzi impamvu bafashwe.
Ku rwego rwanyu se nka Afrimax igihe baramuka bajyanywe mu nkiko mufite ububasha bwo kubakurikirana mukabashakira abanyamategeko?
Ni ibintu bisanzwe twakurikirana tukamenya icya mbere na mbere tugomba kumenya ese impamvu ni iyihe.
Yego
iya nitumara kumenya impamvu bafashwe prosesi zakurikira twazikurikiza ariko icya mbere na mbere ni uko polisi batubwiye ngo ntabwo tukababwira impamvu twabafashe mutegereze turebe tuzabamenyeshe kuko turacyari mu iperereza so ntabwo tuzi impamvu nyamukuru yatumye bafatwa ntabwo turayimenya twebwe n'ubuyobozi bwa Afrimax TV.
Ndavuga ko hari ibindi biganiro ngo bakoze hariya Nyarutarama abaturage baganya ko bashonje, birashoboka ko ibyo biganiro ariyo yabaye isoko yo kubona ko hari abantu bashonje bakajya gufashwa noneho bajya gukora inkuru ikurikira ya yindi bavuga ngo ni follow up bakaba bafatiwemo?
Ntago ndishyo ko ari ibyo ngibyo kuko iyi grupu ibaherekeje cyangwa bajya gufata inkuru y'iyo grupu igiye gufata izo nkuru ukuntu bari basobanuye before ubwa mbere bamenyanye n'iyo group nimba ari inkuru ya mbere abanyamakuru bacu bari bakoze ikaba ifite ikibazo nabyo tugomba kuba twe twamenye before ariko nta kintu na kimwe uko ariko kose twebwe nk'ubuyobozi ni ugutegereza bakatubwira impamvu bakatubwira iperereza ryabo uko bimeze. Niba bari bagiye mu gikorwa cyo gufata inkuru y'abantu bagiye gufasha abandi bantu ndakeka ko nta kibazo keretse nimba ari ukundi bimeze baraza kudusobanurira twategereje.
Ndabashimye.
Okay, sasa muze
ukuri
kuri ingingo kandi twanavuganye na Bwana Gonzague Muganwa uhagarariye ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda RRG na makuru Bwana Muganwa yari yumvise ariko akiyatohoza ataramenya ukuri kwayo maze abanza kutwibutsa ko muri ibi bihe bidasanzwe mu Rwanda abanyamakuru batari mu bakumiriwe gukora akazi kabo
ndi abanyamakuru muri ibi bihe baremewe gukora akazi leta yarabisobanuye n'iteka rya minisitiri w'intebe rishyiraho kuguma mu rugo mu bantu b'ingenzi bagomba gukora harimo n'abanyamakuru nabo turamenya neza abo ari bo ariko afrimax turayizi gukora mu Rwanda cyaba ari ikibazo nyine ngo turaza gukurikirana n'inzego zabafashe yaba ribu n'izindi kugira ngo tumenye amakuru nyayo ariko cyaba ari ikibazo nyine umunyamakuru ari mu kazi agafatwa
ubwo muzatangira gukurikirana ryari
ejo tuzabikurikirana ejo tuzabikurikirana tubaze kubera ko nabyo ntabwo wahita wemeza uvuga ukuri utavuga ukuri muri ibyo
niba mbumva neza nanone ni uko ihame umunyamakuru ari mu kazi mu bihe nk'ibi adashobora kubangamirwa cyangwa se anabangamiwe hari uburyo byafatwa
icya mbere abanyamakuru bemeye gukomeza akazi
yego
ariko ntabwo bemewe kwica amabwiriza ya leta agamije gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo
yego
ariko gukora akazi ko gukurikirana kubera ko turabizi yuko ikijyanye n'imfashanyo ihabwa abatishoboye cyangwa bahungabanyije mu bukungu muri iki gihe turabizi ko ari inkuru ikomeye cyane abanyamakuru bashobora gukurikirana kandi tangumora mu bitewe n'imiterere murabyumva ko hari aho byavuze yuko abayobozi batabitamenyeje bari hakeya ariko byaravuze hari imwe muri ituma umunyamakuru abikurikirana ariko biradusaba nabitumenya amakuru neza yuko ubundi ukuri niba bari mu kazi cyangwa bari bagiye gutanga inkunga kandi hatanze umurongo yuko harimo imwe igomba kunyuzwa kugira ngo ntihungabanye gahunda za leta zijyanye no gukumira icyorezo
kuko amakuru nge nahawe n'umuyobozi wa Afrimax TV yambwiye ko bafatanywe n'ibikoresho birimo kamera
bigaragara ko bari mu kazi
nicyo cyahita cyumvikana niba mbyumva neza
yego niba bari mu kazi mu buryo busanzwe n'ubundi ntabwo fatanyije na RMC n'izindi nzego twaganira nari cyangwa n'ibindi nabaga gukurikirana kugira ngo icyo kibazo gikemuke basubire mu kazi
nk'uko byateganijwe n'ubutegetsi ubundi guma mu rugo yagumbye kumara igihe cy'ukwezi kumwe ariko uganiriye n'abadafite amikoro ahagije kugeza ubu batangiye kugaburirwa n'ubutegetsi n'abandi bagira neza ndetse n'abakomeye icyoba n'icyose bose amaso bayahanze ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa kane ngo barebe niba hari icyaba gitandukanye bagasubira mu gukora nk'uko bisanzwe ngo hari n'abari gukwirakwiza impuha ngo bishoboka ko byazaba mbere cyangwa nyuma mbese byose ni uruvangitirane ariko Dr. Daniel Ngamije Ministre w'ubuzima mu Rwanda agasaba kwirinda izo mpuha
abari kuvuga amatariki atandukanye ashingiro bifite n'ukuyobya abanyarwanda kuko icyemezo cyafashwe gifite aho gishingiye ikindi cyemezo nanone kizafatwa hakurikijwe uko icyorezo gihagaze mu Rwanda
abamikoro make bakavuga ko bizakomeza kubagora mu bihe byose
umuntu ari guhaha akabura umuntu umutwaza bikaba ngombwa yuko ashaka umuntu umutwaza
ariko ibyo biri muri za ngendo zitari ngombwa
ni ingendo ukorera make ugasubira mu rugo kubahiriza amategeko ya leta adakoze ntabwo wari uri ugomba gukora ugashaka ikintu cyo kurya
ngo mugendagenda kandi ingendo nk'izi zitemewe
umva ariko se urabona ntawe nk'umunyarwanda nkatwe turi abanyarwanda urabona turaguma mu rugo biri bumere buke hari umuntu ufite abana batatu hari umuntu ufite abana bane hari umuntu ufite umugore hari umuntu uri mu icumbi urabona ukwezi kurashize urabona ari bwishyire iki abana bari buryo iki kandi yaryaga uko yahagurutse akajya kubashakira icyo barya
kuzubahiriza birabagoye rero
kubyubahiriza biratugoye rwose umuntu aragenda ajya mu nzu aryame n'urubyaro n'umugore amaherezo araba yaje
ku musozo w'iki kiganiro ntababwira ko twagombye kubana n'igipolisi cy'u Rwanda cyari bwongere kuduha amakuru agezweho y'uburyo ingamba za guverinoma ziri gushyirwa mu bikorwa uko bigenda ko bigaragara ko baseta ibirenge ku maherezo igihe byamara igihe kandi bigaragara ko batazubahiriza n'ibindi ariko ku nshuro nyinshi twahamagaraga umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera ntiyatwitabye akaduha ubutumwa bugufi ko tuza kuvugana nyuma byarangiye rero bidakunze ubwo nibyemera tuzakomezanya mu biganiro byacu bindi ni naho nsoreje ikiganiro dusangira ijambo nari nabateguriye cyanone nshimira abakigizemo uruhare bose ntibagiwe n'abagikurikiye soje mbifuriza gukomeza kunogerwa na gahunda zacu mwibuka gukaraba ibiganza aho muri mu nzu mwari na aha bagira ubusa naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.
Dukomere banyarwanda tugire ubutwari.